Chime ni meshi mumitima yachu utkwachire iyo dusubije maso yachu inyuma aho tuvuye tuabonye imbaraga zawe bikaturenga Afukame indimi zose zivugiriza wadukoreye
tuzamuye amashimwe
Mana yacu urabikwiriye
tuguhe icyubahiro
iteka ryose tuza gusingiza wowe usumba byose amavi apfukame indimi zose zivugiriza wadukoreye Apfukame indimi zose zivugindiza.